imiryango isaga 200 ituye mu kirwa cya Gihaya ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda ntiyemeranywa n'umushoramari ku gaciro karimo guhabwa imitungo yabo. Abaratunga gatoki uyu mushoramari kubatesheza agaciro imitungo abahingurane idashobora kubatuza ahandi hantu mu Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistokere Mutijima yarabasuye adutegurira inkuru.
Kubuso bungana na hegitari 68 Gihaya iri mu birwa bitoya bituwe bibarizwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. Aha hatuye abasaga agati 1,400 bibumbiye mu miryango 215. Abo batunzwa ahanini n'ibikorwa by'uburobyi, ubuhinzi bukorerwa ku butaka buto busaguka kuho batuye ndetse n'ubucuruzi buciriritse. Na hantu bigaragara ko hamaze imyaka myinshi hatuwe kuko hari n'abari mu myaka isaga 60 y'amavuko bahavukiye bakahakurira kugeza na n'ubu bakihatuye. Ikigo cy'ishoramari mu by'amahoteli Kigali View Hotel and Apartments Limited giheruka kubenguka ubu butaka bwabo muri gahunda yo kubaka hoteli igezweho, ndetse cyatangiye kubarura no kwishyura imitungo y'aba baturage ngo bahave bajye gushaka ahandi batura. Nyamara bo ntibanyuzwe n'uko ibyo birimo gukorwa.
Mfite abana 5 n'umudamu, ubwo rero mbona amafaranga 700,000 bitamvana iwanjye wenda ngo bijye kuntuza ahandi.
Umushoramari araza akaguha 1,000,000 n'igice cyangwa 1,000,000. Wagera hakurya wa muturage yabura amafaranga yishyura isambu cyangwa se yishyura inzu, ubuzima bugasaba ko agaruka hano kugihaye.
Aratubwira ko ahangaha ubyanjye ubyanje uzahava kandi ngo uzahava ku ngufu za leta. Mutubwire ukuntu umuntu uzava imane n'imanda akaza kuguterura mu byaho akakujyana akajya kwangaza ku musozi.
Abo bavuga ko batanze ishoramari ku butaka bwabo, ariko kandi bene ryo bakwiye guha agaciro ubutaka bwabo bakabishyura mu buryo buboneye, bitaba ibyo bakabubakira handi.
Njyewe icyo nabona wenda leta yatugirira neza nuko yaza ikatubwira nti turifuza ko mwakwimuka kwiyikirwa tukajya kubatuza aho babona badutuza batiriwe banatugurira byadufasha cyane, kuko amafaranga baduha ntacyo yatumarira.
Ahubwo njyewe icyo nakunda nuko wenda nawe amafaranga ye yayareka ariko akajya kunyubakira indi nzu. Mbega nani ibyo namubwiye,
ntabwo twanze ko batwimura, ahubwo bongere amafaranga kugira ngo natwe tubone ahantu tuyajyana.
Icyakora ku ruhande rwa Kigali View Hotel and Apartments Limited, ibivugwa n'aba baturage byo kubahenda no gushaka kubimura ku ngufu barabihakana. Maitre Habimana Rufonsi ushinzwe ibijyanye no kugura ubu butaka avuga ko badashaka kugurisha bafite uburenganzira bwo kuguma mu butaka bwabo.
Ni ukuvuga ngo twebwe icyo dusigarana n'ubutaka, ibikorwa bye nyir'ubwita bikuraho akabitwara, yaba ibiti yaba inzu arayitwara. Icyo nakubwira rero cyo kuvuga ngo 700,000 umuntu yayerekerana he, biraterwa naho uva naho ushaka kwerekera. Ushaka kwerekera niho zagutegeka zakubwira ngo aya mafaranga ntacyo nakuramo, ariko mu by'ukuri nubona ntawe yayerekera. Ni uburenganzira bwawe bwuzuye ku mutungo wawe uhabwa n'itegeko nshinga kuwugumamo uko ubishaka.
Nubwo biri uko ariko, uyu munyamategeko yemereye Ijwi rya Amerika ko umushinga w'ikigo cy'ishoramari ahagarariye ugomba gukorerwa ku butaka bwose bugize iki kirwa. Hakibazwa abo batazashobora kumvikana n'icyo kigo ku bijyanye n'ingurane bazerekezwa. Kugeza ubu kandi haracyagaragara igisa n'urujijo ku by'uyu mushinga, kuko inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zivuga ko ibyo kwimura abo baturage ntacyo zibiziho. Uyu ni Bwana Ndagije Imana Ruwi Munyemanzi, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu.
Mbere na mbere ndagira ngo ko uko kwimurwa ntago tukuzi, ntago tuzi n'abari kugukora abaribo, ariko nk'uko wabibonye ikirwa cya Gihaya ikirwa kiri mu mazi, ni ikirwa rero duteganya ko cyakorerwaho ibikorwa bya tourisme bitandukanye, ariko nanone abaturage baho akaba ari babyungukiramo. Mbere na mbere abari kwimura ntago ubuyobozi bw'akarere tubazi, ntago tuzi wabahabwa uburenganzira, ni ibintu bari gukora ku giti cyabo cy'ubwumvikane. Ngira ngo ni ikibazo cyo gukurikirana nk'ubuyobozi bw'akarere tukamenya imvano yacyo, ariko ntago twizera neza ko umuturage wacu ahembwa tureba biturutse ku mushoramari wari wese.
Bene umushinga ariko bo ibitangazwa n'ubutegetsi bw'akarere ko butazi ibirimo gukorwa barabifata nko kwigiza nkana. Maitre Habimana Rufonsi ati
ibyo kwaba ari kwigiza nkana, kuko wavuga se ko utazi proje ko ihari gute, icya mbere ari wowe wagurishije ubutaka bw'ibanze, icya kabiri bakorera mu ifasi yawe uhafite inzego z'ibanze, inzego z'ibanze arizo ziduhuza n'abaturage, wavuga ko bitazwi gute. Icyakora icyo nkeka ko yenda ni uko yenda haba hariho abayobozi baje ari bashya bataramurikirwa umushinga ngo babimenye neza, ariko igikorwa ku rwego rw'akarere nka institution kiraje.
Mu gihe ubutegetsi bw'akarere n'umushoramari bitana ba mwana ku igurishwa ry'ikirwa cya Gihaya, abakihatuye muri iki gihe bo baratabaza inzego nkuru z'igihugu ngo zibarengere. Mu bijyanye n'inzego z'imitegekere, Gihaya ni akagari kabarizwa mu murenge wa Gihundwe mu mujyi w'akarere ka Rusizi. Ku bw'abahatuye ntibyumvikana uburyo ubutaka bwo mu gice cy'umujyi bugenerwa amafaranga make nk'ayo barimo guhabwa. Ibibazo nk'ibi bishingiye kwimurwa ry'abaturage kubwo ibikorwa by'ishoramari ariko bitavugwaho rumwe sumwe hariko wa Rusizi. Icyamenyekanye cyane n'icy'abaturage ba Kangondo na Kibiraro muri Nyarutarama ya Kigali na n'ubu bagisiragira mu nkiko kubwo kutumvikana n'ubutegetsi ku ngurane z'imitungo yabo. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima, nongere ngushimire kuri iyi nkuru.